kucha. Kama kupenda wote si tumeumba kupenda, mpende akupendae asa kupenda kola uachane naye. Sikiza hapa si story kidogo, lo mpenda mimi kage ukambogo, iweje sasa analeta shofo. Ah yeah, nilipenda pale mini sipopendwa, mina juta muda mwingi mepoteza.
Keep your money, mami, me kutenda.